Kumunzenze mu murenge wa Kamabuye akarere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda gace gahana imbibe na komine Busoni yo mu gihugu cy'u Burundi uhageze uretse abashinzwe binjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda naho ubundi umuhanda urera aha harimo bajyaga hagaragara urujya n'uruza rw'abarundi batari bake ndetse n'abanyarwanda mu mihahiranire ku bihugu byombi abarundi bazana ibicuruzwa byabo mu Rwanda bakagira n'ibyo bahakura cyo kimwe n'abanyarwanda mu Burundi ijwi rya Amerika hagera abashinzwe binjira n'abasohoka badutangarije ko kugeza ubu nta munyarwanda ushobora kurenga kuri uwo mupaka agiye Burundi mu Kirundo bavuze ko abarundi bake ari bo bashobora kwinjira mu Rwanda nabwo biyibye mu bihe byo guhinga baza gukorera amafaranga mu Rwanda bwana Evariste Haruhatanga umwe mu bashinzwe binjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda yavuze ko ubu kwinjira mu Burundi bisaba kunyura ku mupaka gasenyi nemba mu buryo buzwi kubera impamvu z'umutekano
ushatse kujya nk'i Burundi ucaka ibyangombwa bimwe byemewe ugaca ku mupaka wemewe ibimwe byo kuvuga ngo abaturage kumwe bagendraniraga hakurya aha ntago bikemewe
abaturage bo hasi najyaga mbona amagara azamuka azamura ibishyimbo n'ibindi bicuruzwa ubu ngubu ntabwo abaturage bashobora kuba barabirenganiyemo
ukuntu mbibona kuba wajya gukora ibyo ngibyo ukabura umutekano undi mbona igikurara umutekano muri make mu banyarwanda bo bazi umutekano ko ariwo ufite akamaro
mu gihe kigera mu minota 30 twamaze ku munzenze nta murundi twabonye hatambuka yewe nta n'umunyarwanda dushatse kwegera gace ko ku mupaka w'u Burundi abo ku ruhande rw'u Rwanda batwihanangirije bafite impungenge kuri uyu munyarwanda wari usanzwe yungukira mu migenderanire ku bihugu byombi arasanga hari byinshi byagabanutse cyane ku mirimo y'amaboko
ushakaga guhinga waba wifite nk'amafaranga yawe ukagenda ugafata nk'abarundi nk'abatanu nk'icumi akaza bagahinga umurimo akaza gababurangira cyangwa se bakahinga iminsi iri gusa bazaga bagahinga tukagabana byeze bakaguhingira rwose ntiwiri gufata isuka ngo uhinge none rero ubu ngubu nyine bizatuvuna mu gihe hazaba batarumvikana ngo habe imigenderanire myiza bizatuvuna nyine guhinga umuntu ahinga ahashoboye hato abashije
madame Mugabe kazi ni umurundi kazuvuka muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo mu Burundi yashakanye n'umunyarwanda mu murenge wa Kamabuye nabarebesha amaso igihugu avukamo akabura ikindi yarenzeho kuko agira icyoba cyo kuba yasura inshuti n'abavandimwe
twarahahiranira twaragenderanira umuvandimwe yarwaza umwana akagenda ukamusura wumva ati runaka afite ikibazo ukajyayo nawe akaza none ubu byarahagaze ntabwo najyayo niyo mama yafa sinakambuka ngo banyemerere
ntabwo uri umurundi kazi se ugeze iyo bigendera
banyita ko ni umunyepolitiki ubwo muri make ntibabyemera ko mvuye hano hafi bavuga ko ngiye kubagambanira hari sinzi ko babivuga
mu kiganiro n'ijwi rya mbere k'ubuyobozi bw'umurenge wa Kamabuye mu Bugese ruhana imbibe n'u Burundi bwavuze ko uretse igihugu gituranye cy'u Rwanda gikumira bene gihugu bacyo naho ubundi mu Rwanda ngo ntawe bimikaze bwana Oscar mu Rwanda cyangwa kuyobora uwo murenge yavuze ko na mbere kose imigenderanire itaraba mibi abarundi aribo bari bafite inyungu mu Rwanda kuruta uko abanyarwanda bazigirayo
nta gihombo dufite cy'uko wenda bataza ariko nta n'inyungu dufite yuko batagombye kuza ariko ikibazo dufite mu mibanirane burya yituranye n'umuntu ukajya yumva nta kibazo akaza nawe yumva nta kibazo burya hari icyo wumva bigufashije birasaba ko politiki yabo bayinoza neza kugira ngo abaturage babo bajye ahantu bashaka babohotse
ku rundi ruhande iyo uganiriye n'abikorera utwabo b'abanyarwanda cyane abacuruzi bakuraga ibicuruzwa mu Kirundo n'ahandi mu Burundi bo ntibabura kumvikanisha ko hari byinshi bahombye kubera ubuhahirane ku bihugu byombi butagishoboka uyu yadusabye kumurindira umutekano maze agira ati
akabara ko ni kabura ariko hari ukuntu babara nyine kwihangana hari ibigori byavaga mu Rwanda dushora mu Burundi bike bike hari ibishyimbo byinshi cyane twamuzaga biva mu Burundi ibyo byarahagaze hari ibi byuma bya sikarapo bishaje bakoramo umusera bito nabyo byarahagaze hari n'ibituruka ku matungo duke nk'ijana ku munsi cyangwa se nani ibyo byarahagaze inkoko zarahagaze ihene zavaga i Burundi zarahagaze mbese n'urujya n'uruza ntarwo nta na kimwe gihari
tuvuge nk'ibishyimbo washoboraga kubona nk'ibiro bingahe ku munsi bivuye i Burundi
bashobora kugura toni cyangwa ukagura ibiro 500 harumva niba uguze toni mu cyumweru ukagura toni 75 ugapakira ku 80 mu kwezi wakoraga amafaranga y'amasimbi 300
muri rusange ibyifuzo bya ba rubanda rugufi bihuriza ku kuba habaho ubwumvikane hagati y'u Rwanda n'u Burundi imigenderanire igasubira kuba myiza
ibyiza bakumvikana ari u Rwanda n'u Burundi bikumvikana bagakemura ikibazo cyaba gihari tukongera tukagenderanira kuko natwe twarajyayo nabo bakaza kandi bikatugirira akamaro kandi nabo bikabagirira akamaro.
Turabasaba kumvikana hakaba imigenderanire. Urabona nko ngobo dufiteyo abavandimwe, nabo bafite abavandimwe babinahangaha, ariko nta wujyayo nupfushije umuntu ntahirahira kujya kumuhamba. Reka
nifuza yuko imibanire yacu nkuko twabanaga yakomeza, tukabana neza tutikangana ngo tuvuge ngo Burundi bwo tutabanye neza wenda bwadutera, tukavuga ati turakomeje tugenderane, baze bahahe natwe twajyagayo tugahaha ikiriyo.
Imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi yatangiye gutosekara kuva mu kwezi kwa kane 2015 mu Burundi hacyaduka imyivumbagatanyo ishingiye kuri politiki. Kuvubwa impunzi zitari nke z'Abarundi zahungiye mu Rwanda maze u Burundi butunga agatoki u Rwanda kugira uruhare muri ibyo bibazo, kugeza ubwo u Burundi bwafashe umwanzuro wo guhagarika ibikorwa by'ubucuruzi bwagiranaga n'u Rwanda. Ikigaragara cyo igihe cyose ibintu bizaba bitarajya mu buryo Rwanda rusanzwe nta kabuza bazakomeza kubabarira. Aha bagira ubusa Ijwi rya Amerika ku munzenze mu karere ka Bugesera ku rubibe rw'u Rwanda n'u Burundi.